CKMusicPromos.com.
M Beats Music.
Hit a 4,000.
It's Polly G on the beat, boy.
Ah! Mwalipo kushiba kutila na mfumuni newa kapu na mushe. Tope ponava shitena bale pusha kutila kapu na mushe. Tell them mbape mchinsha dizovu kupelo kujusi mufushe. Ndeshtila mafanza batesha batasha kufaa tupishe. Tuwa mipene chala toteni. Nemukali nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Yeah. Hako DJ na lepo ye na fika apu. Nifu niko zifaka apu. Pari yao be mmapenda kutindia bakali ndine example. Nifu nikiwa pasi wako juice. Ule mapandine boss. Respect of course. Bene mbama bazi ndise masosi. Se we deserve kuitani wa fumu. Stalingi mwine wa fiumu. Beba masidi za fiumu. Ndina mkiri na live in a room. For competition ise ni my daily win. Feature ni pase mapini. Talk really cheap if you want to keep money. Better shut your mouth keep quiet. I'm doing the ladies bad. Kunondeva chitanga guy na big D. Pure for number 03. Ukariboni mbe na mambala dig deep. Malevo stem pepi. Sunga kwa na ukari baby. Leo patari wao pepi. I'm the old Joe photocopy. Mwalipo kushiba kutila na mfumu nine wakapu na mushe. Tope ponava shitena bale pusha kutila kapo na mushe. Tell them mbape mchinsha dizovu kupelo kujusi mufushe. Ndeshtila mafanza batesha batasha kufaa tupishe. Tuwa mipene chala toteni. Nemukari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Yeah. Kile kale ineno mpasha no tuma rappers ituwa mailo. My office ni mubuse for rap ni job te changalilo. Ni well known ni tikati tipike delivery ya mudilo. Mabazi ni jibanga phone ni fully charge zelo ya nililo. I'm setting the bars hala chino chaka mita ifuni kopera. Zeno ni mulilo ifuni kongala iti sepene tima jopera. Uniqueness na kastao tika rapper soba yopo tikopera. Don't compare me kulibe nonga pala ni tsevitsi na polopera. I'm feeling like I'm the king in the female skin mupando na tenga. So savava ineni napita kale mugemulo wa eso chinga. Hapa na speedometa yanga ni Ford. Bebe ni njinga. I deserve the credit ni pesa manda tutotele wilan chinga. Mwalipo kushiba kutila na mfumu nine wakapu na mushe. Tope ponava shitena bale pusha kutila kapo na mushe. Tell them mbape mchinsha dizovu kupelo kujusi mufushe. Ndeshtila mafanza batesha batasha kufaa tupishe. Tuwa mipene chala toteni. Nemukari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Tuwa mipene chala toteni. Nemukari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Yeah.
Spoli G on the beat, boy.
From CKMusicPromos.com.